uskupuwash
uskupuwa
yelumlash
shomlash
ama cherry mash
ama cherry
awunathi sgoke kahle emnyango ngibhaka impahla ithombi ithombe phahla
awuphahla
awuzwechi
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 awuskupu
uskupuwash
uskupuwa
yelumlash
shomlash
ama cherry mash awunathi sgoke kahle emnyango ngibhaka impahla ithombi ithombe phahla
awuphahla
Makas, buza maungas, fashion
tans,
tati chans, stayela, stayela, sikumba pass,
sikumba pass,
stayela, stayela, dipo pasa jash, uspe no nez babu si pati shabori ancha, manje lo no kati skat belungu ba, stayela, stayela, sikumba pass, stayela, stayela, Skupu skupu wash, style lumlash. I'm a cherry mash.
I'm
not to spoke English. Emnyango ngibhaka impahla. Ithombi ithombe
phahla.
Awuzwechi,
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 awuzwechi.
Yandingele,
this
lon ujene. I'm a cherry mash. I'm not to spoke
English.
Emnyango ngibhaka impahla. Ithombi ithombe phahla. Awuzwechi. Awuzwechi. Awuskupu skupu wash. Style umlash. Sure. I'm a cherry mash.
I'm
not to spoke
English.
Emnyango ngibhaka impahla. Ithombi ithombe phahla.
I was close.